kawia. Sio utamtu taukiumia, takwa pembeni yako kilialia. Hiyo, hiyo, hiyo mitandio mejifunga lakini na wona mzigo uo. Uo, uo, uo mmengenyo, anakula yeyote atasie na meno. Wamtindi kifuani, donafanya nipate mtindio wa uongo. Wamtungi kitandani, donafanya nipake mwenzio uo mkongo. Unavyo nipa kwa chinu, unavyo nipa kwa juhu, unanifanya nisiezi bombo krat. Bombo krat. I love the way that you feel me, your body will kill me. Wani buruga kili, bombo krat.
Kombolela na butu anashinda mwana moyo hadi akili yangu naichanganya ile pump pump pupi na tukigandana oya no doubt oya 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 oya. Cheza kukonya, njo nikupona chopenda kunyonya. Na macho mawili yote nimeona, baby umenuna.
So najua unaipenda, unaitaka pia. Macho flanki design anayangalia. Chini kwa juu kwa juu cheki naipandilia. Na nawapa take five wana kufuaki. Na goma lina bang bang, tuko Kenya gang gang. Hakuna nyonge weka pizza ni papi champagne. Wakisha juo payday, pieces in a slang slang. Sachi mchamba wanza tuko na chizo oya gang.
Unavyo nipa kwa chinu, unavyo nipa kwa juu, unanifanya nisizi bombo krat. Bombo krat. I love the way that you feel me, your body will kill me. Wani buruga kili, bombo krat. Bombo krat.
Mamona sigo kombolela na butu anashinda mwana. Moyo hadi akili yangu naichanganya. Ile pum pam pupi na piki gandana. Go down, go down.
Kana uku.
Take five now.